Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti nagaa qabu hordoftoota keenya mara raadiyoo fi televizyiiniidhaan akkasumas karaa sabaa malee adda addaan faana jirtan guyyaan irraa kibxata hagaya 9/2022 Itoophiyaatti immoo hagaya 3 sagalee Ameerikaa Waashingtan DC irraa keessummeessaan keessan aan Nugusu Taamireeti. Sagantaa keenya har'aa keessatti mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota 5 jedhu hooggansa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii fudhatu akka itti fufee jiru oduu himtuun mootummaa ibsalaataniin addeessaniiru eenyumattillee taanaa ajajaa waraanaa tokko dabalatee hidhattoota 3,000 ol akka qaban ibsi mootummaa kun dabalee addeesse jira. Dhimma kanaaf deebii kan laatan odummaa waraana bilisummaa Oromoo ibsaa mootummaa kana dhara jedhanii kun jecha mootummaa kan baratamee fi dhugaa jiru mul'isumtu jedhan. Kana malees kitaaba dhiyeenya eebbifame akkasumas filannoo keenyaa jiraattota daangaa Itoophiyaa fi biyyoota lamaan gidduu jiranii akkamitti adeemaa jiru ilaalu kanneenii fi kan biroo irratti gabaasaalee qabannee ni jira. Ammaa oduu addunyaatiif Baabuqaaduu Moroda.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunuuti. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamer daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti 7 taasisaniin aangawoota mootummaa Itoophiyaa fi bakka bu'oota gamtaa Afrikaa wajjin waa'ee carraa fi yaalii nageenyaa Itoophiyaa fi naannichaa irratti erga marii taasisanii booda Itoophiyaadhaa fi Afrikaa keessatti nagaa buusuudhaa fi kutannoo Yuunaayitid Isteetsi qabdu ibsanii jiru. Daawwannaa isaanii isa jalqabaa kanarratti dhimma Itoophiyaa ilaalchisee fedhii Yuunaayitid Isteetsi ibsuu isaanii kan himan Maayik Hamer Yuunaayitid Isteetsi birmadummaadhaa fi daangaa Itoophiyaatiif kabaja qabdu ibsuu isaanii dubbatanii jiru. Waa'ee hidha laga Abbayyaa irrattis beekumsa argachuu isaanii dubbataniiru. Daawwannaa jiila addaa kana ilaalchisee ibsi baay'ee akka jedhetti Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa fayyaa misoomaa fi gargaarsa namoomaatiif doolaara biiliyoonii 1.3 akkasumas dhiyeenya kana karaa dhaabbata misooma addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID'tiin gargaarsa doolaara miiliyoonii 448 taasifamuu isaa ibsee jira. Karaa biraatiin walga'ii muddee 13-15 bara 2022 Yuunaayitid Isteetsi biyyootan Afrikaa wajjin taasisuudhaaf karoorfatte irratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin wajjiniin marii taasisuu isaanii Itoophiyaatti hojii raawwachiiftuun mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Tireesii Jaakobsen himuun isaanii gabaasameera. Itoophiyaanis walga'ii kanarratti akka hirmaattu beekameera. Lammiileen keenyaa pirezidaantii isaanii filachuudhaa fi qibxata har'aa sagalee isaanii kennaa oolaniiru. Filannoo kanarratti kan waliin dorgomaa jiran muummee ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa fi itti aanaa pirezidaantii duraanii kan turan Wiiliyaam Ruutoo yommuu ta'an lamman isaanii iyyuu adeemsa filannoo ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Waggaa 25 darbanii fi pirezidaantummaadhaa fi kan dorgomaa turan maanguddoo waggaa 77 Raayilaa Odiingaa yommuu filannichi taasifamaa jiru kanarratti ibsa kennaniin.
I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to. I will shake their hand if I win, and I will shake their hand if I don't. And I will do it because I love Kenya more than I love Raila Amolo Odinga.
Gatiin siyaasaa ani kaffaluu qabu yoo jiraate nan kaffala. Warreen na wajjin dorgoman harkaan fuudha. Yoon mo'e harkaan fuudha. Yoon mo'ames harkaan fuudha. Sababaan ani kana godhuuf Raayilaa Amolo Odiingaa caalaa waanan Keeniyaa jaalladhuufi.
Jedhaniiru itti aanaa pirezidaantii ammaa aangoo gallakkisuudhaaf deemanu Uhuru Keeniyaataa kan ta'an Wiiliyaam Ruutoo gama isaaniitiin ibsa kennaniin.
Enough is enough and freedom is coming. On Tuesday, the people of Kenya
kun ga'uu qaba. Bilisummaan dhufaa jira. Qibxata har'aa ummanni Keeniyaa mootummaadhaan ol ta'ee mul'ata. Ummanni Keeniyaa sirnaa ol ta'ee mul'ata. Biyya lammiin Keeniyaa kamiyyuu gara duubaatti hin dhiibamne qabaachuudhaaf adeemaa jira.
Jedhanii jiru. Bu'iin filannoo kanaa 7 kana keessaa ifatti beekamaa jedhameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawud Nasani Afrika Titasista Kanjirani Santoni Blinken, Mitatakalesa Afrika Kibba University Pretoria Kesatihasa Tasisanin, Barbachisuman Democracy Fi Sudan Democracy Ijaru Ratijiru, Kasun Isani Gabasamir. Egari Afrika Ilanchisudanisi Blinkeni Akajiraniti.
By 2050, one in four people on the planet we share will be African. And they will shape the destiny not only of this continent, but of the world.
Barakuma lama shantama addunya irrajirrukana. Namota wali nkodannu harka afurkesa harkitoko lammi afrikati. Isan charra afrika kofaitu intane charra addunya kantolchanuda jadani Anthony Blinken. Blinken hasasani kanakezati wa emita wera rikobi dinagde irratige geste wa irakini wal waransa rasha fi Ukraini wabimin anyata irrati ume dubbachu disani. Akazumasi wae walitibu insa itisu wae odun anatora internet irratti tamsa'u waa'ee saayinsii fi teknooloojii waa'ee jijjiirama qilleensaa fi enerjii qulqulluu bal'inaan dubbachuun isaanii beekameera. Haasaa tarsiimoo yuunaayitid isteetsii Afrikaa irratti qabdu irratti hundaa'ee taasifame kanarratti kan hirmaatanii barattoonni yuunivarsiitii Pirootooriyaa gaaffii fi yaada dhiyeessan keessatti yuunaayitid isteetsi fedhii Afrikaa dhaggeeffachuu akka qabduu fi seenaa Afrikaa ilaaluu akka qabdu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Biroon qorannaa federaalaa United States yookaan FBI mana pireezidaantii duraanii Donald Trump isa kutaa biyya Florida bakka Palmi Beach jedhamutti argamu sakatta'uu isaa beeksisee jira. Sakatta'iinsa mana pireezidaantii duraanii kanarratti raawwatameen sanduuqonni wanneen qaalii ta'anii keessa kaawwatamanu akka FBI'n fudhatamanii beekameera. Donald Trump sakatta'iinsa mana isaanii irratti raawwate kana ilaalchise mixata galeessaa ibsa kennaniin. Pirezidaantii United States irratti wanti akkanaa tasuma ta'ee hin beeku jedhani Trump. Itti fufuudhaanis qaama federaalaa mana isaanii sakatta'ee fi tole akka jedhan himanii sakatta'insichi garuu waan ittuu dursee hin himamin taasifamee fi waan barbaachisaa akka hin taane dubbachuun isaanii beekameera. Ministeerri haqaa United States mi'a mana Donald Trump keessaa argame FBI'n qabame irratti qorannoo taasisaa jiraachuu isaa ibsuu irraa kan hafe waa'ee waan mana pirezidaanticha duraanii keessaa argame irratti wanti jedhee hin jiru. Jalqaba bara kanaa bulchiinsi kuusaa fi galmee biyyaalessaa. National Archive and Record Administration mi'aawwan ifa bahuu hin qabne yookiin dhoksaadhaan qabamuu qaban sanduuqa 15 mana Donald Trump keessatti argamuu isaa akka ibsee ture gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Bafqaaduu Morodaa ture oduu addunyaatii fi galateeffannaa amma immoo gara gabaasaalee qophaa'anitti ceena. Mootummaan Itoophiyaa riphee loltoota shanii jechuun waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman 3,180 qabuu fi kanneen harka hin kenninu jedhan immoo ajjeesuu ibsa kenneen ifa godhee jira. Taantuu ministeera tajaajila kominikeeshinii Itoophiyaa Salaamaawi Kaasaa manni marii nageenyaa biyyoolessaa walga'iitti bana gaggeesseen hooggantoota gurmuu riphee loltoota shanii irratti akka tarkaanfiin fudhatamu murtaa'eera jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanumaan wal qabatee taanaa. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tibba nama yaaletti qabame jechuun illee dubbatan oduu himtuun kun dhimmoota kanarratti deebii kan laatan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii mootummaan akka hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo haleelutti fuulleeffatee duula gaggeessaa ture ni beekna garuu tokkotti iyyuu hin milkoofne jedhanii injifannoon inni labsatus sobuma baratame jedhan naakoor markaa kanarratti dabalata qaba.
Manni marii nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walga'iisaa tibbanaa deemsiseen naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nageegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii federaalaa aadde Salaamaawit Kaasaa walga'iisaa tibbana geggeesseen hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti. Tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himan.
Bataan ብዙ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ንጹሃንን
ሸኔን ነሞተ ነጋ ሄዱ አጄታ አከቱር በዲወንሶ ከነሶ ሄዱራ ወታ አከቱር ንቤከማ ማን ማሬ ነገኘ በያለሳ ወልገይ ወጠጂ ተኮ አደንሴን ካሮር እጆ ራዊን እሳ በርባች ሳደጀሊ ፍለቴ ቀበቱሪ ሆገንቶተ ጉርሙ ከናረት ተርካፊ ፍለቹን ከለቲታ የተኮቱሪ
አዲስ ሰላማዊት መጋሉ ተገራገራ ከይሰቲ ሰከተይን ሳዴም ሲፈሜን ጉርሙ ከናፍ ሰይሊ ተውፊ ገልቴ ወንገራገራ ኤሱዳን ሜሻፍ ያደከን ኑዳን ነሞት ይገርጋረን ቀበመን ይሩጀቹ እንዱበተን ዴታ ሚኒስትራ አዲስ ሰላማዊት ኢዶውን ሰዲቲስ ኮማንድ ፖስት ይጉርሜ ሱዳን ተርካንፊ ፍደተም ይጀደን አከስቲቭ ሰኒጅሩ
እንግዲህ ኮማንድ ፖስቶቹ ሸዋ ላይ ወለጋ የጉጂ ኮማንድ ፖስቶች በመባል
ኮማንድ ፖስቲንግን ሸዋ ወለጋፊ ጉጂ ጀደሙን ጫስፈሜ ጉርሙ ከነዳውም ሲሱዳፍ ሁጅ ተማቱሪን ሐል መካናኒስ ሂደቱ ተሸኔ ኩመሰዲፍ ዲበተቆፊ ሰደተም ዲቃማኒ ጅሩ ከነን ሐርከን ከነን ጀደን ረተሞ ተርካንፊ ፍደተም ይጅራም ከነረ ደርቤስ አልሸባቢ ፊ ቲፒ ለፍራ ኤርገመሽሮር ኬስ ማህብረታኒ መጋለት ተቆጥቆ ኬስቲ ተነጋው ማታጄ ቆፍ ከነን ሆጀታትራል ቀወመኒሮ ከነን ተርካምፊን ኢረትፍላታሚ ለጅራም
ኢብሰመኒ መሪነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረቲ አንጋማት ገማ ደብሊ 77 ዑመተ ትግራይ ቲፒኤልኤ ፍራ ዴቪንከነ መንጅሩ ተርካምፊ ፍላታሚኒስ ሜሻወራና ጉርሙፊ ነመዱንፋ ሄዱን ቀወመጅራ ከንጀጠን አዲስ ሰላማዊ ገንዶተ ጉርሙሪ ጥልቶተ ከነኒን ኦሮሚያ ከይሰቲ ቀወመኒ ትረን ኩመተኮፍ ኢበቶርባ ሶዶሚ ሰገል ከይሳ ከነን ኩመተኮፍ ኢበለማሽን ተሚሽን ታንክ ኢረዴቪቲን አከጫሲፈመን የሙታሲፈም ለሞቲ ቀይሳን ይራቡቃኒስ አከሳንዴቪያኒ ጀደርቤ ከይሰቲ ይፈኑሪቲ ከነሜ ሆጀ ተማቱሬጀቹን ዱበተን ዴታ ሚኒስትራ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ መኒ መርቻ ሙርቶ ሙርቴ ሲከምብራ ከይሳ ጫሳሞቱማፍ ነገኛ ከይሰታኒ አንገውተ ጉርሙ ጥልቶተ ከነኒ ደገረን ረቲ ሆጂቁልቁለይሱቲ ጀደን
ከዛባሻቀር ደግሞ መዋቀሮችንም የማጽዳት እንደዚሁ ክስካሴዎች ነበሩ።
ሰረደርቤስ ገምጫሳሌ ኩልኩሌሱንስ ሶቺሌን ታዘመን ቱራኒሮም ጨራውን ገራገራን ከነን ሸኔ ወጅን ሄደተቀባን ሴሊታሃኒ ከነን ዴገረን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶርቤፊ አልሸባፋን ከነን ሄደተቀባን ገመቶኮሊስቴ ገምብራቲን ከነን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከነን ኦለኒጅሮም ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩም ዮለኮስ ኢሳኒ እንቀበተማ ናርከንጅራንለ ተርካምፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዳኒቲያና ወራንብሊ ሱማውሮሞ ዞኒ ቲባ ሞያሌ ከሰቲ ቀመሜራጀቹ እንዱበቱ አዲስ ሰላማዊ
ይሄ የሸኔ ምክትል አዛዥ ሆኖ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዳ ኢቲአና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅረምኩን ሞያሌ ከሰት መቃብራን ወረቃኝ ማብራቲን ሶቹአቱሪ አከስመስ ገረግዱ ገለብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሶቹአቱሪ ወዲፈነን ነገኝ ከቀበ ኒያገር ሲዛም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገማ መነመርቻቲን ዋንካ አሚራ ከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመኒ መሪነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረቲ ከንጋፈተመን ዱቢማን እድላ አዱኛ ወራንብሊ ሱማውሮሞ ኦዳተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገሌ አሜሪካው ጅንታሰኒን ዴቪድ ታንኪነን ይጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶተ ከኛረቲ ቲዬ ፈቴ አጄሱ ያሊ ጎዳቱሪስ ጀልቀባ ዩሙ መጀሪ ከሮረ ከሲባፈተን ንብረጌ በከቶኩቶኩ ከሰቲ አካባቢ መታሳ ዴሜ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳቱሪ ሬቤክና በከበራትሞ ሁምነ ሚሊሻሽ መልስ ከንወቦ ኦፍ ኬሰኒ ያሊን አከበረም ዴክና ዱመርት ይገሩ እንዲሳ ያሊን እንደከ ፈሸላይ አኩመሊ ሁበቱን በርባዳ ወገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካነስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴስኔ ረቢያላት ገልችኔ ረጀራትረን እሰድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ቢየከሰ ተረግኔትኔ ረጀራትረን ዴቤ ዴቤ ኩኑን ዳክሶበቴቱ ኢትባራሜ ኢብሲ ጉልስ አከሶባቴ ቡመኒ በካ ከንምበክስ ኢንሞባራን ወልመገለቲ ወቦን ሀሌለ ስርኒያ ቢረት የጄሴ ሚልካይና ነው ክራይት ሴጀር
ከንገመሞቱን ማቲን ተርካምፊን ሄደቶተ ኢሳኒ ረት ፍለተሙ ኢብሰሜ ወልቀበቴ ኦቦዳን ዴቢ ቀቡ
ወንቲ ጎረሙ ቀቡ ከንጂዳሙስ ከነጄ ከማጅሩስ ቡመተ ነጋ ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀዳጅሩ ሰቦ ደሞ ሄዳራ ባስኔ ጄሰኒ ለረት ሙገተኒ ወቦ ጄሲ ጀዳጅሩ አባገዲ አከሲሞ ወጋውታር ፈንደር በንከነ ኬስት ሲያባያ ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመረጋ ፈቱ ኦቱ መጅሩ sadarta kanatti kadiyas bakkato kutti te isin beku kanadros in kane garbuldrates wanto udende uyumiti lorto nokki nikessa kanagas kabame kanagas jefame boromia putato kukese te in beku
imma command posti welqabate motumman kasulalchises obodana kasjel
jalkaba garu imma command posti ratti command posti ni wallaga gujira ke in beku wagata arfan kanakessa shawa ke sat ma bogot la man kana ke sat kuma kuman posti jala bulajran bulchans la ka civility to juchu kabu turna warana jala galer warana abijachu turay rage kun te wan harami ta kuma wan harati rage benyar ifsani male imma da fa tochu ratti bakota murasa kuma kana dural gocha turre sim warana jacha irraso chono akka wan to atanitti ifsu yalu bakwa murasa katama gudda ti dande gurguddo kabasu jachu da kana ala bakasani hara kabatani injiru woboni alella kana injifate jira ofirratise amma yuda bacha jira amma sadarka jiraati cheene dajechura
kan ajzani tana worana blisuma oromozoni kibba moyalit motumatin qabamani jedame ifsame kan ilalen obodan devi kab
bintena jeje itsa oganashane qabne rayokan oganashane jeze rajatu basa sirriti gukulle facci warruma binti ginnama gafacci wayyan akuman silajade kanamma hikama jiru nan managa ujisa utuma daldalu utuma birosa ke sujjatu qabame hidamu shane timugasani irratti rawachaju sana ala nitanawo ajajawara ana kananno sana jiru haidi badibatta makakana ni nan nama kafi injiru wajajani tanan ke kananno sana jiru wuju musati tufufe jiru
himanna motumman kanandro gurmu riptelultu takanni nibatti desu ofitti fudacha akkasani turre niyada tama sagale amerika afna kurmelka amburra
filanno biyolesa Kenya kan gaanfa Afrikaat e gamature harra gaggeefama ole magala wolo Ethiopia fi Kenya kesatti gama Kenya tin filanno nagaan gaggeefama turu jiraatonni sagale Amerika timani jiran jiraatonni biyota lameni daangaarra jiraatan filanno namma kun naga akka fidu akka bide dufu ni abdatan bulchiisi ana moyale kan Ethiopia ra warra moyale Kenya wolin hala jiru hordofa akka jiru hime gabaasa an Kenya achitti argamu galmo dais dabala taqaba
President Shanafoka Kenya fas basuf jur filannon biyalsa Kenya harras gaggeefamaat jira gutu Kenya tifilannon gaggeefame kun asmagal danga walurat targamtu moyalittis gaggeefamaature Abdurashid Godana jira ta moyale Kenyaati
anasuma magal moyale khan central ward kanjaram achi filade debe yacha wane rakota kullen injiru magali kuna a border injira tumale lachunu maqam wale da ya mama kan sacce de ma kam gami kenyalle garas do fundanda goma wanti da minjitu na gang wal kesa ya jiracha kenya dena kum dura garan do fajira ka Ethiopia dena kum sala achi ya jira wal kesa ya jira wane rakota kullen injitu wane border da minjitu laftira gada
akkar mandura waltibuin sayneg nu kajid Abdurashid namoni nagaffa kaya kenan jichanis dubate jira
filanno ne dubti inda barti ummani garu walman jira ta yo bua fet kafalanno len kabataate nama filatamsuni buja kenje ne tamanna ademnu nagana kumduri walindadalale nagana kumduri walinsifanna ademnu tera namnu nanno sa naga egamu male wanjira ta
obogu fukura chas jira ta moyale Ethiopia ti lanno kana duba warri filamu qalayin sai juru na mi da jira jidan rattille hujjicu qabu jichan BOF manijiru
ummanni honani ummatun to ko fawali dalate namne filanno kan barbadu fi buwa dun fa fi dijja ummat wali buza to ni wani zuna kintane ummata ku fir ra'ayi bu jira rabbi naga annu na duhu nu adufu da be lillen baye lasime da jabata jira khanalle rabbi nam gari nu vase nam umma sangargar khumma tiadatu rabbi nu rusunna jira umma sagaru naga anak kolinjira tu naga dama umma ta
bulchiinsa aanaa mooyyaalee kan guddina booranaas haala jiru bulchiinsa mooyyaalee keeniyaa waliin ta'uudhaan hordofaa akka jiru hime. Obbo Jirma Bilisoo bulchaa aanichaati.
Gama keenyaan ammoo rakkoot uumamaa jedhu waan jedhiin qabnu gama isaanii kan isaanii beekamu ammoo gama keenyaatti rakkoon achis uumamtu gama keenya kan taree biyya Itoophiyaa keessatti akka hin geggeeffamneef tokkummaan uummata keenya kakkaafne qaamolee nageenya keenya qindeessine yoos rakkoon achitti uumamtes gama keenyaa ceewa akkasiin hin dandeenyee fi gama keenyaatti nagaan haaraan uumamee akka uummatni nagaan jiraatu gochuuf hojjechaa jira jechuudha. Warras waliin hidhanne filannoo kun karaa nagaatiin akka milkaa'u. Hojii warri hojjetu deeggaruun gamsumsi dabarree osoo hin ta'in armaatti waan jira waliin hojjechaa jirra.
Obbo Jirma jiraattonnis ta'an warri filamuuf dorgoman nageenya akka dursaniif gaafatanii jiru.
Bara hojii gaarii abbaan dabrees kan injifates kan injifamtes haala nageenya isaanii eegatanii akka filannoon nagaan xumuramu erga dabarsaa fi lammeessos abbaan kufees abbaan dabrees nageenyi biyyitti eegee biyyitti ollaa waliin nagaan akka itti fufsiisu duwwaa dhaamsa dabarsaa jechuu dha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Mooyyaalerraa.
Kun sagalee Ameerikaa raadiyoo televizyiinii fi karaa sabaa malee adda addaan darbaa jirudha. Qophii torbanitti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barreessaa Iyyaasuu Kabbadaa kitaabota sadii kanaan dura miila hin sokosne jechuun barreessee jildii arfaffaasaa Ijjibaata jedhu maxxansiisee tibbana dubbistoota biraan ga'uusaa sirna eebbaa kitaabichaa torban darbe gaggeessame irratti himee jira. Kitaaboleen Iyyaasuun barreessu kanneen bilchina qabanii fi guddina ogbarruu afaan Oromootiif qooda gumaachan ta'uu kan ibsee barreessaa Kabiraas dubbisuudhaan Sahaay Daamtoo kan qindeessite qabdi itti dhiyaadha.
Ogbarruun Oromoo umurii dargaggummaa irra jira kan jedhe barreessaan kun kitaabota barreessuudhaan alattis sirboota do'ii fi faarfannaalee adda addaa barreessee namoota weellisanii fi faarfataniif akka kennu dubbata. Qondaaltota Adda Bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti qabamanii hidhaman keessaa tokko kan ta'e Obbo Iyyaasuu Kabbabaa baatilee muraasaan dura mana murtiitiin walabatee gallakkisame. Kitaabota miila hin shokoksine jechuun jildii afuriin barreesse keessaa inni afuraffaan Ijjibaata jedhame kun dhimmoota itti xiyyeeffate barreessaan kun yeroo ibsu.
Kitaabichi kan irratti xiyyeeffatu hawaasa dinagdee siyaasaa biyya kanaati. Irra caalansaa dhimma Oromoo Oromiyaatti wal qabate kan barreeffame.
Kitaabota afur wal duraa duubaan haala itti fufiinsa qabuun tokkoon tokkoon maqaa adda addaa itti kennee yeroo barreesse keessumaa yeroo isa afuraffaa Ijjibaata jedhamu kana ennaa maxxansiisu bu'aa wayii hedduu keessa darbuusaa dubbata barreessaa Iyyaasuun.
Miila shokoksinii tokko lama sadeelee maqaa adda addaatiin miila shokoksinii dibaa shira dhumni isaa Ijjibaata ta'ee eereen barreesse gaafa sanarra jalqabee egaa wantoota taananii dhufan suni akka danqaman Ijjibaanni siyaasa di barreeffame ka jalqabaa barreeffamee ka ani harkaaniin barreessa laaptooppii faarratti maal faarratti yaa'anii naan dhufu kanaaf harkaan kan hin barreesse diraaftii isaan mana seenanii fudhatanii ittiin dhiisee otoo nan isaan hin jiru nan hidhame mana hidhaa keessatti amma lammaffaallee barreesse chaaptarii 17 akkuma barreessan innis aqanqaallamee bakka wayiitti kufee isa sadaffaa kanallee qilinxootti hin barreesse manuma hidhaa keessatti hin barreesse kanas kanaaf bu'aa bahii hedduu dararaa hedduu dhooqaaf gaara hedduu baheen barreesse jechuu dandeessa Ijjibaata.
Kitaabni isaa miila hin shokoksine jedhu kan jildiin qoqqoodamee dubbistoota qaqqabe kun kitaaba bilchina qabuu fi qalbii dubbisaa hawwatanidha kan jedhan kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti argaman keessaa tokko barreessaa fi gaazexeessaa akkasumas abbaa mana raabsaa kitaabaa Elellee Hinseenee Makuriyaatiin.
Kitaaba waan hojii qorannoo wayii namni hojjete hojii tikaa jabaa namni hojjetu tokko hojii inni hojjetu irratti waan xiyyeeffatu fakkaata keessisaa walxaxaa saalphaatti kaatifireen keenyeedha akka inni itti karaktarii achi keessa jiran uumee itti hojjetu kan nama hawwatu rakka tokkorraa tokkotti ceetee jaalumaan kitaaba ati dubbistu kanaaf kitaabilee kaanirraa kitaabilee hundumtisaa kitaabilee ni barreesse kitaabilee bilchina qabaniidha.
Yaasoo Kabbabaa kitaabota asoosama barreessuudhaan alas walaloo sirbootaa fi faarfannaa akkasumas doyi adda addaa barreessus yeroo dubbatu akka ni jedhama.
Kitaaba baay'een barreessa. Miilli shokoksin itti seena kooti akkuma maqaa isaa kana otumanii shokoksin suutuma jedheetoo kanuman irra bahee arge barreessitoonni iyyuu akka carraa ta'e kitaabni suni fudhatama guddaa argate yeroo shanaffaa maxxanatti fakkaatama ammayyuu maxxanaatuma jira ammayyuu gabaarra dhaloonni dhufu hundumtuun jaalata inni suni akkuma milkii miiluma shokoksin nyaata'e miila shokoksin itti taane akkuma siin jedhe dibaatu barreeffame paartii tuusaa jechuudha itti marraan shira barreeffame. Achirraan jibbaata afurii gedduu gedduutti ogaan warra walitti fufanii kana orkeestiraataa kana barreessu ogaa yaa'ni naa dhufe gosa biraattis nan barreessa gedduu kanatti siifan kan jedhamu barreessin jira ammas roomaayyuu gabaarra waan jirtu natti fakkaanne walaloodha biraa kitaaba afaan amaaraatiin illee barreessee qaba mariinaas kan jedhamu tokko inni immoo waa'ee jiyoopolitiksii kan hidha abbayyaa kanaan wal qabatu. Guusaan reefu jalqabama toora 2011 akkas barreessite waan sana 2011 yaa'a innis poolitikaadhuma gaanfa ba'aa Afrikaa kanarratti kan xiyyeeffate kasanaan ala hiikoo kitaabota adda addaa hiikeera akka kitaaba Bootaa Borwaamii yoogganaa dursas naayi taarikoo nataabichi kan jedhu kan afaan oromootti warreen hiikan keessaa nama tokko kitaabireen bilaatis hedduutu jiru ofkoors ani maxxanne gara kitaaba 2013 harka koorra jira sunigaa yeroo eeggateetum adeemsa keessa kan maxxanu ta'a sankofa odoon taane ani doo illeen barreessa atiin oromoo baay'een kan beeku karaa deeman itti fakkaate doo inni barreessu keessa. Karaa deeman do'ee kooti monoloogii dha baay'ee wanti suni siitkoomii monoloogii kan namni tokko dalagu jechuudha sirbootas nama baay'eedhaaf sirboota barreessa jiraachuu alaani maqaan koo akka irratti barreeffamu barbaadu sirboota sirbarnas nan barreessa warra faarfatuuf faaruus nan barreessa.
Yaasoon hogbarruun aadaa seenaa duudhaaf safuu oromoo mul'isuu fi guddisuutti fuulleffachuun dhimmoota jajjaboo fi barbaachisoodha jedhee itti amanu akka itti fufee barreessuuf jirullee ibsee jira hogbarruun oromoo umurii dargaggummaa irratti waan jiruuf akka cimee bilchaatee guddatu itti cichinee hojjenna dhaloota haaraas ni barsiisna jedhama.
Ogbarruun Oromoo akka ogbarruutitti yoo laalle reefu mucummaa qaba sababni isaatis afaan umtu Oromootiyyuu afaan ogbarruu afaan barruu eega ta'e kurmaana waggaatirraa yookiin kurmaana tokkorran caalu waggaa 25 kanatti qabuufi dandeenya garuu. Waggaa 25 kana afaan oromoo mana barnootaa keessatti akka qubeetitti baratame malee seeraaf sirna isaa eegee gubarruun ittiin barreeffame jennee dubbachuun hin danda'amu ka barreeffame illee yoo jiraate wanti suni dhugumaan gulantaa sana guutee waan barbaachisan guuttatee caacculeen hundumtuu keessa jiru bifa litireecharitiin achi ga'ee barreeffame jennee dubbachuu hin dandeenye akka ka'umsaatitti immoo barreessitoota hedduu jira hangaffoota dabalatee jechuudha warreen miidhilee jedhaman kuni warreen immoo. Dargaggeeyyii ta'anii lafaa dhufne ol dhufa deeman jiru barreessitoota hedduu qabna bifa sanii garuu hin bilchaanne.
Kitaabni miila hin shokoksine jedhu inni jildii 4ffaan jibbaata jedhu kun osoo hin maxxansamne yeroo 3 olii gadi bubbutamee babbadee ture kan jedhu Yaasoo Kabbabaa irra deebiin barreessee maxxansiisee dubbistoota qaqqabsiisuusaaf gammachuu guddaan akka itti dhaga'ames ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Gulala sagantaa kana namo daandii ogeessi gulala video lateera amantee akkasumas tamsaasa mastariitii fi miidiyaa hawaasummaa torban kanaaf kan qindeessite immoo tuujubee horaati. Keessummee isaan keessan an Nugusuu Taamireeti. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bula. Thank you.